neutralizer.
Masikini anafuba, anafuba, anazeeka yule mwenzangu. Amina anavyochunda, anachunda. Nimeondoka na nyota yangu, nafsi lichoka madhira.
Oh, madhira
ya pundazo na fadhila.
Oh, fadhila.
Nimempata wanjema dhamira.
Oh, dhamira
wakufunga magoli swabila.
Oh, dhamira.
Shata, shata,
shata,
penzi limetaradadi. Sina shaka,
shaka,
inyeshe na ipige radi. Rasha, rasha,
rasha,
kwetu mambo maji, maji. Baby, washa, washa,
washa.
Waambie wanosubiria,
nipo, nipo na e.
Bado tupo sana tu,
nipo, nipo na e.
Ndo kwanza tunayanza,
bado nipo, nipo na e.
Wenyewe tumesha zoeana,
nipo na e.
Mi bado nipo na yeye. Raha, raha mustare, sijaomba napewa, nifikishwe nitosheke. Raha, kila siku shere, jamani na nyenyekewa, eti nile nikogeshwe. Benzi birika, yake sifa, nikimiminio, animeshikwa kwenye kichwa paka masikio. Mambo tartita, ulichosusa akula mwezio. Mwana na sifa ananipapaja kwa kipapatio. Amekupenda mama, tulia, tulia, tulezi tujana, dunia, dunia. Mambo ya wanadama, muuzia, muuzia. Wapasuke bandama, sindano isha waingia. Shata, shata,
shata,
penzi limetaradadi. Sina shaka,
shaka,
inyeshe na ipige radi. Rasha, rasha,
rasha,
kwetu mambo maji, maji. Baby, washa, washa,
washa.
Waambie wanosubiria,
nipo, nipo na ye.
Bado tupo sana tu,
nipo, nipo na ye.
Ndo kwanza tunayanza,
bado nipo, nipo na ye.
Wenyewe tumesha zoeana,
nipo, nipo na ye.
Mi bado nipo na yeye.